Abba!
Baby, we ni mwavuli menipoja siri kusimama kwenye vua kudhoa sihofi tena we kwangu kivuli menipoja siri kusimama kwenye jua tena kwako sikawi michezo ya karata rata naipata pata bashasha anani ngata ngata kini kata kata kiazi mbatata oma be perepe oma bebe ni pe perepe pare papa
pepe kipepe wa ni pepe koja toli sini pepe
oma be perepe oma bebe ni pe perepe pare papa
tete kama tato ni bebe ni bebe ni deke deke
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere
Dua, 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 dua
Takwa nguzo yako, tasimama uwege me
Dua, 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 dua
Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better Shanti ya usugu, komando Kwa mapenzi yako, siski ingo Tapita chochoro, ana ana do I go follow, follow wherever you go, baby Watu wanajudge kwa kuna potenjia What I feel, kuna mwenye idea Nataka kujua ni vipi unanipatia Ni kipi unanipikia na nini unamixia Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba Mtu mkubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja Chawe wa mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda
Oma pe perepe, oma bebe ni pe perepe Pare papa
Pepe, kipepe wa ni pepe Kwa jato ni sini
Oma pe perepe Oma bebe ni pe perepe Pare papa
Tete, kama tato ni bebe ni bebe ni deke deke
Dua, 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 dua
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere
Dua, 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 dua
Takwa nguzo yako, tasimama uwege me
Dua, 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 dua
Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better They call me King
Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come close baby boo